hedefe gele gelinmeye cevap veriyor.
Ziyo Πάλι Χριστό, Ιησού Δανία. Σιώ μη, 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 να έχει. Πάλι Χριστό, Ιησού Δανία. Utenda kwangu iwe peke Kristo, Kristo ndani ya kuomba kwangu, kutenda kwangu, kuishi kwangu iwe peke. Yeah.
잡아 I want 앉아
Sing your secure figure again. My shy angu, kule sirini. My shy angu, hapa hadharani. Yatangaze Kristo Yesu ndani yangu Maisha yangu kule sirini Maisha yangu hapa hadharani Yatangaze Kristo Yesu ndani yangu Can you do it to me? Maisha
Maisha yangu Kule sirini Maisha yangu
Hapa
hadharani
Yatangaze Kristo
Yatangaze Kristo
Ha ha One more time. Padaran Yatangaze Yatangaze Mwambie tena maisha yangu kule sirini Bwana Hapa hara Unjo ukili wetu Hawa wa Hawa Now my big I'm sick I want Ba-da-da-ba
하얀 마음 얘가 운이지
Yes, yeah. Oh, yeah.
mwingine anasimama kwa ajili ya ndugu zake waokoke kwenye familia yao. Yesu, Yesu, Yesu. Man of God, you're welcome. Yesu, 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 Yesu.